all tell stories. Not to make you put on, give you a sob story tonight. But sometimes you get down and you think, there's some weird people in this world. God, what I'm preaching is, there's people in this world that says all the right stuff, but they have a weird spirit.
Siyazi ukuthi futhi ngithi angikutshele ngalishandisa futhi.
Yithini mnalami?
Akunomjide engamfili kahle futhi.
Yini ubalo?
Yabona umjide lo kuthi usikuva futhi yangumuzwa futhi.
Hawu futhi
futhi. Engathi uya pretenda kakhulu yashandisa.
Hayi bo futhi awuthe grand angaze ngize lutho phela olubi ngayo
futhi.
Hayi bo futhi awuthe grand yithini futhi adlali ngayo futhi. Usikufu magulufu mabhamuzu shisa nkawuza juzu makahlela bharibu bukubuku uyaliphezulu ncu buka thambo linye maphahla ngesithupha hlakaniphi isithipho lezi esithatha isidumbu sakho mase zisiphakele izinja zimise usikizi zonke iy'gebengu emgedeni ngomjiji ukhokho vula magulufu mavula avaladlela stradini kwi-president abanye bathi umandela umarufathi umatherfake kasugoqe ngokuhleka majayi bahleka nesitha kanti uzakhanda iqhinga pathochero periperi into ey'nuko kwe-strawberry ungadideki leli hansi lento uyigoqe ngepeni usangakudansisela umqondo ngamavesi ebhayibheli usanokudidisa nomqondo agoqa fase ngoqhonono usanokufasa iblak ngogoloko masegeza izono usanokuphuma ngobumnyama buye ekuseni aphethe umnotho unhlangunde nosoyayo iy'thakazelo zalolova
nangilo gayo usikuva mpethu averyight umbone
eyi ngeke ungangitsheli ngosikuva usikuva uyawathanda amantombazane o
ukwazelaphi-ke wena lokho
lalela ngikutshela into engiyaziyo
mina lo gayo mpethu ngeke ngibone e-right uyakwazi ukubhalansisa iy'nto zakhe
kodwa mina ngiyaphisa ngiyaphisa
as much as kuwumfana waselokishini but into yakhe ibhalansile
umbeniyonaka ngeke uyawathanda amantombazane lo gayo
ngikutshela ngomaphezulu dosidinyela zulu laduma mawungiphikisa phohle laquma didisahleka kwaqo gijima lalaphenduka rhesteru bevala istradi la stradi limuhlobisa ushake ivala ugulufa ngempeni ukuphithemba marhumusha duduza mr storyteller ngelirikhi inhliziyo egeza udankoli inkundla ihlokomisa umalala negani ma ungakhokhu uzakukhokhela igani kaqapa kaqicham kwehlikhofini goodbye mawumbuba yibhubha ekhaya ubizwa ngosiphamanti isibongo sakho ubiza umbamba ufika emshadweni enga-invayithwanga fika tshontshuba nakwi-event engabhukhwanga jika qopha umlalo yena kasophethe igatara manje zonke siyadara sitha sam sitha down sitha sam shisa inkawuza bathi udankeni ukuluva lezi y'thakazelo zakhe ha
hayi bo bebe wena yini uthanda ukulala lezi ngoma cause mina imeseji alangizwa nozwane
hayi bo ingoma zalo mfowethu ziyi-right kabebe yazi ziyakha
hayi bo phela hayi bo kahle ngibona wena angizwa into eyakhayo la
hayi kuyinika ithuba
hayi ngeke
imsebenzi yakhe yazi umsebenzi uyanikela ngisho nasho
ngikhasha mina into engizwayo
umaqinisa thambisa gijimisa izithe emini ebusuku umthakala jomba mashumoria jerusalema ebaphakamisa umahogela imali ngamakhali iphakethe elistripa umafihla ibhawode emqolo nokho liphuma mayidinwa umadidisa udikadika odwinkidwinki ubapha uswit sokugcolisa idibadiba mawuyisithi uyagwinyisa umafihla usizi ngesimayile ekuqasheleni ekhali efihla barihlehla makayikhipha le nto ihlehla iyakhwehlela akanakukhekheleza mamusukele uzokubamba usuwedwa uvika udweba isikhathi eside kodwa uyajeza mayiqeda ube mzuzu usiphukuphuku lezi y'thakazelo zegulufu ezilotshwe ekukhulukuthi umayiqhamuka kugoqa namathumbu ukuqhaqhazela iqulu mayikhuluma wena thula makancapha kuduma izulu mayizamula kunuka ukufa mayithimula kugqitsha ithulu nakwincwadi nje zona zikhona iy'thakazelo zekruga ha Thank you.